Ndio msanii ajulikane lazima kuwa underground miaka 7. Kwanza best, hebu hold on. Na miaka 7 toka sa kwangu ono. Ushani irritate, unafanya zaidi mtim. Si unasafoke. Nipe socks, nipe guts, nipe boots, nipe short, nipe top, nipe jeans. Nataka va, wana washa dim, mina washa ta. Wanafura, nisebu kwanza wapili, wananuna. Natuliza, mafans wanaruka. Wananuna, nisabu kwanza wapili, wanafura. Natuliza, na wafunga bao. Ase dida nipe jezi, ase nipe shati. I'm ready, kwa hii game game. Ase dida nipe jezi, ase nipe shati. Wanapiga miss pass na wafunga. Wanacheza rafu inapimwa. Wanacheza rafu inapimwa. He says a snake. They thought me siwezi make. Miaka 7 zaidi, hiyo ni fake. Na kati sina mimba ai, si lactate. When I was young nilitaka fanya video. Natoa hit inachezwa di kwa radio. City boy silikuanga the name. Nembo kubwa kwa game. I said dida nipe jezi, I say nipe shati. I'm ready kwa hii game game. I said dida nipe jezi, I say nipe shati. I'm ready kwa hii game game. We
jezi,
we
nipe shati.
We
jezi,
we
nipe shati.
Chinema, chinema. Mungu wa mbingu na nchi sikatai. Ai, siyo plastic. Nani jina kubwa?
Wewe.
Nani jina kubwa?
Wewe.
Mwenye nidhamu pia. Mwenye
wewe.
Shepu, mufungaji bora.
Wewe.
Nani jina kubwa?
Wewe.
Mufungaji bora.
Wewe.
Mwenye shepu, nidhamu pia.
Wewe.
I'm ready kwa hii game game. I say dida nipe jezi, I say nipe shati. I'm ready kwa hii game game. We
jezi,
we
nipe shati.
We
jezi,
we
nipe shati.
Chinema, chinema.
Jezi,
chinema, chinema.
Chinema,
chinema.
Jezi,
chinema, chinema.
Nataka unipe shati.
Ndo kwanza mwenzangu bro.